asfati idona khayle tukbay man angulein albi akala tagal melfo wayuhu ibamel kuturay ayas kusota labi albi akala tagal melfo wayuhu ibamel kuturay ayas kusota labi ayas kusota labi ayas kusota labi ayas kusota labi tusbati dona khayle tukbay man angudaini albi akala tagan melfo wayuhu dumel kuturay ayas kusota labi albi akala tagan melfo wayuhu dumel kuturay ayas kusota labi ayas kusota labi ayas kusota labi ayas kusota labi waxaad ku tiidaa naftada hanka laga tirsadaaye niyada 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 tamar way ka yeelo waxaad ku tiidaa naftada hanka laga tirsadaaye niyada 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 tamar way ka yeelo tariiqtu ilaawi mayso tabaalaha caashaqeenna intaan tacabso marniyo taagtada wayhi adka jacaylka sidaan ku taagnay tusaale 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 dadkay u noqon tusaale 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 dadkay u noqon shaqeenu waka tarmaye koraya tusmada nolo shaasugayne wata maanta batis qaatay nasiib inna taakuleye tusmada nolo shaasugayne wata maanta batis qaatay nasiib inna taakuleye tiriku inoy faayo nasiib inna taakuleye tiriigna indoo ifaayo turxaali caashaqeenu waka tarmaye koraya tusmada noloshaan sugaynay wata maantaba tisqaaday nasiib inna taakuleye tusmada noloshaan sugaynay wata maanta batis qaaday nasiib inna taakuleye tiriigu inoo ifaayo nasiib inna taakuleye tiriigna inoo ifaayo sidaan nambo kugu taamo ayaad adnay tabtaaye niyada niyada tamar weyn ka yeero sidaan nambo kugu taamo ayaad adnay tabtaaye niyada 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 tamar weyn ka yeero taariikhdu ilaawi mayso tabaalaha caashaqeenna intaan tacabso marniyo taagtada wayhi adka jacaylka sidaan ku taagnay tusaale tusaale